nisikitike. Jina langu lisitajwe tena. Nitamani mapito yanimeze. Historia yangu ifutike. Ndiyo maana mnashangaa kuona yale baba amenitendea. Ndiyo maana mnashangaa kuona pale baba amenifikisha. Ndiyo maana mnashangaa kuona vile baba ameninua.
Tena, silie, silie tena.
tena. Metazama wanadamu, mekumiza moyo. Niangalie ni mimi, oh, asema Bwana. Maisha, maisha, yaja kupa tumaini, oh. Niangalie ni mimi, asema Bwana. Metazama nguvu zako, eh, asija kufa kitu. Niangalie ni mimi, asema Bwana. Niangalie ni inayegawanya bahari, oh. Niangalie ni inayefanya njia jangwani. Niangalie ni inayefufua wafu. Naweza kufufua kila kilichokufa kwako. Niangalie ni mimi, asema Bwana. Niangalie ni mimi, eh, asema Bwana. Niangalie ni,
asema Bwana. Niangalie ni mimi.
Niangalie ni,
asema Bwana. Niangalie ni mimi.
Kwangu kuna yote,
asema Bwana.
Uone ushindi, niangalieni. Inua, inua macho yako tu. Uone baraka, niangalieni. Inua, inua macho yako tu. Uone uzima, niangalieni. Inua, inua macho yako tu. Uone mwanzo mpya, niangalieni. Niangalieni inayegawanya bahari, oh. Niangalieni inayefanya njia jangwani. Niangalieni inayefufua wafu. Kufufua kila kilichokufa kwako. Niangalie ni mimi, asema Bwana. Niangalie ni mimi, eh, asema Bwana.
Niangalie ni,
niangalie ni mimi, asema Bwana.
Asema Bwana. Niangalie ni mimi,
asema,
asema Bwana. Niangalie ni mimi,
achoki kutusaidia Baba,
asema Bwana. Niangalie ni mimi,
angalia ni,
asema Bwana.
Yeah. mechoka, mechoka. Moyo una uchungu, unalia. Moyo una uchungu, unalia. Mana umepitia mambo mazito sana, tena umetendewa mambo ya umizayo. Umepita kwenye mambo mazito sana, umetendewa mambo ya umizayo. Moyo mbona 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 mbona, swali la moyo hey. Mbona mbona mbona, wajiuliza moyo. Mbona mbona mbona, swali la moyo. Mbona mbona mbona, jiuliza moyo. We mwenye majibu, igange moyo. Kujua yote, igange moyo. We mwenye majibu, baba, igange moyo. baba yangu, Mungu wangu, nisaidie. Ajira haya, ajira ya aibu kwangu, baba yangu, Mungu wangu, nisaidie. Ajira haya, kila mtu wanaongea lake kwangu, ni magumu maneno yao, nisaidie. Sama kwenye tope tingi, sipoweza simama tena, nisaidie. Ona nina sama kwenye tope tingi, sipoweza simama tena, nisaidie. Hofu na tete mle imenifunika, naogopa, naogopa, nisaidie. Hofu na tetemeko imenifunika, naogopa, naogopa, nisaidie. Imechoka makulia kwangu, wala kunikauka, baba, nisaidie. Imechoka kwa kulia kwangu, koo langu limekauka, baba, nisaidie. Niokoe, nitoe mashakani, baba yangu, Mungu wangu, nisaidie. Niokoe,
so ya mwamba huu
watakutafuta tu. Walio kudhana we, walio kucheka, watakutafuta tu. Mungu amekufanya kuwa Daudi, umebeba majibu ya wengi, watakutafuta tu. Mekufanya baba, we ni Yusufu, msada katika tabu, watakutafuta tu. Aho, siogope, siogope, kwa wapi leo, wewe, watakutafuta tu. Siogope, siogope, una nini leo, wewe, watakutafuta tu. Siku ikifika
watakutafuta,
oh oh,
watakutafuta,
machozi mengi,
watakutafuta,
watakutafuta wewe,
watakutafuta,
watakuangukia,
watakutafuta,
nasema uwe juu yetu, tawafaa sana. Leo wanakuona wakazi kani, siku watakupigia magoti. Leo hawataki kukaribia, siku takutafuta tu. Kuna siku baba takutambulisha, siku hiyo ikifika watakutafuta tu. Kuna siku baba takuinua, siku hiyo ikifika watakutafuta tu. Kuna siku baba takufuta machozi, ikifika watakutafuta tu. Watakutafuta, watakutafuta,
watakutafuta, watakutafuta,
watakutafuta,
watakutafuta,
wengine watasema tusamehe,
watakutafuta.
kitambo na watu tambo kido tafia baba tafanya aibu ni amuta muda mfupi itafia baba tafanya machozi acha milele sitani ya milele baba tafanya Yeah.
atafanya njia. Baba yangu atafanya njia.
Ooh.